Achimsafi.com.
Oya baki na yo, kama unaona dili. Unakibana bana utazani umelipia bili. Baki na yo, wezi unaona dili. Isi ya kwako, minabadisha staili. Oya singeli ya leo, wanangwa tuchesi hivi. Singeli ya leo, wanangwa tuchesi vile. Singeli ya leo, tunocheza singeli kuganda. Oya ganda, we ganduka. Waya 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 waya
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 Kibalia balia kaning'ang'ania nimemona zubui joni ananitadia eti kanizimikia ameniambia mena yeye forever mpaka mwisho wa dunia
kwanza unantaka nkikubali utaniweza wache kila siku laki ndani kodi ya meza unantaka nkikubali utaniweza au ndo shoboju mamba kugeza geza
afu zingeli ya leo wanangwa tuchezi
atuchezi
zingeli ya leo watuchezi mapiano
mapiano
zingeli ya leo tunacheza zingeli kuganda oya ganda we gando
Twende kushoto mara tatu kulia mara tatu kushoto mara tatu kulia mara tatu
bongo lilo mutanes kwa kazani ama kusudi baada ya dakika mbili we mara umeme umerudia wakati watu wayo
watu wayo
watu wewe
watu wewe
Zumba Morogoro Walibie baba
GS Music GS
Monster like a monster, and this is the good master.